This is an MUT Radio podcast.
Talk. I'm not by myself in studio. I have Utumbuk Amantangasi. And today we have a very special guest, UJR Igosti, who is a rising gom vocalist from Umlazi, Durban, born Junior Silva Mavunda on February 17, 2005. And right before this, we played you Ingoma Yakhe Ethi Uyagida, where he features Dr. Dope Menelisa Mzwilili. I hope I said that correct. He is joining us today in studio to tell us more about himself and his music journey. J. Arunjan. Ngiyaphila. How was your journey, Uzala?
Ah. Hey, kufana uzizwe umuntu udlalilanga nje yabo.
Hey, yashisa futhi. So tell me, JR, who are you and what do you do? Ubacacisele kabanzi.
Actually, mina ngu JR Ghost. Owaziwa, yeah, igama ngaziwa ngalo nje leli JR Ghost. My real name is Junior Salvation Mavunda. From Umlazi, ngikhulele eMlazi, but then ngokuhamba kwesikhathi ngale Savannah Park where ila inhlangane khona nozwaka masenza nabo like engisengisebenza nabo kakhulu, which is Dr. Dope, DJ Baphakele, and many more.
Okay, wait, your name is Salvation?
Yeah, but we ID bavele babhala save.
U save. Nami ngiyathi hi bo. Oh, Junior save. So Salvation. So Salvation uba nokutshana wasigama lakho.
Yebo, ngatshela uma ukuthi hayi igama lami Salvation.
Oh, ngithi uyayiqamba.
No, I notice eshamagama akho ukuthi okay, so Salvation it is a real name, like a real oneza bazali.
Mina phela ngifunda ibio ithi Junior Save Mavula. Sengizo Salvation ngithi hayi, bosho zime ngenze mistake. So tell me, how did the love for music start?
Music ngawuqala ngathini, it was 2013 but mengakoqala ukuthi ngirecord ila indawo bengikuyona imost of sebengihlala nabo bebe recorder yabo, ngihlezi mabone studio yabhala yonke lento leyo yabo. Mina ngumuntu obekhulela leli big nazi kakhulu yabo, benginokulalela nje uArmashesha uMampintsha yabo, but nami bengakubi kodwa mengazi ngifisa ukuthi hey, ngifisa ukwenza igqomu yabo into kanjalo. But then ngingilungulela nje kakhulu music, ngumuntu nje beyithandela music nje yabo. So kuye kube sihlapa esikoleni, so sihlapa kunezinto ezenziwayo, ngifike phambili ngiyacula lapho kuyasemble area yabo, semaklasini ngiyafika ngenza lezo zinto lezo, ngiyabhala yabo. So ngokuhamba kwesikhathi ke kwakuthi nikhona nobhuti wami ke ngihlala endlini wayirapper ke yabo from Elove. So ngimboneke nokubhala ingoma, ngihlezi ngicela ukuthi face wahlanga something phela yabo, sishaya ingoma. Hey, but hey, enongabazi ukuthi hayi ngeke intwana hey. Awuzama ukulokhu nje akuqinisi like yabo.
Yeah.
Ngale ndlela le ngifisa ukuthi ube yiyona yabo. So for now asizukulinda kancane yabo. So kube nokuthi ke kube nomuntu oblow uphayo osuka ngakhona egazi lapha elove.
Mhm.
Indaba engijwayele ukuya kuyona kamamkhulu wami yabo.
Mm-hmm.
Which is nasty see yabo. So hey, into yasing inspiration kakhulu ke leyo, sengibona ukuthi hey yabo, hey nangi nomuntu ngala umuntu osuka ngasekhaya yabo, because
yeah,
bene record efakazi indawo engizaziyo yabo.
Mm-hmm.
So ngicela na sengi inspiration ukuthi hey, lapho nomusic kwakhe now, because ngiyawuthanda nomusic kwakhe kakhulu.
Mm-hmm.
So ngigcina ke sengiqala ke, I think it was 2019 ngabe sengiqala ukurecorda ngenza i-trap. Ngathi ngiswa ku trap ngenzela ikhunjani igqom trap.
Mm-hmm.
Yabo. Ngasebenza nokho ngisebenza nje ngihlanganisa until kwazi kwaba u 2020, I think it's 2023.
Yeah.
La esafika sikhona sa recording ngoma noDr. Dope, and leyo ngoma sasiy recorda nje sisedlalela studio.
Mm-hmm.
Yabo. As in jog shama session. So make recording ngoma ke sishaya ingoma then Dr. Dope parts hey, mfethu uyazi kune VN la nginayo yabo yamakabule. Mm-hmm. Ijwayele ukutrenda la ngolesine kanje. Why is ngavele sifake kule ngoma le yabo?
Mm-hmm.
Maybe ngenza something on TikTok. Hey, ngitsi hayi, alright nje manje ayikho inkinga, azizama ukwenza kanjalo.
Mhm.
Hayi, then ke ahlaphi I think ngalinda for 2 days. Angitshela ukuthi hayi fethu ingoma isi right, ngizamela ukuduma abulela kuyilokhunjana kwingoma la kwiqhomo.
Yeah.
I think mhlambi ngenza into right ngathi uk trend ku TikTok. Okay. And then mengithi singisayihlalele nje kuseni ngizwe ngecall esengitshela hayi bufethu hamba ujaka TikTok mengithi ngiyabheka TikTok hayi bo ingoma within a few hours isishaya ngo 219,000 views yabo.
Yeah.
So ngisengiyathuka ke nami ukuthi hayi bo kanjani manje angitshela ukuthi ndikunabafethu abafisa ukungena le ngomeni which is ama elevators abaziwa ngengoma ekuthiwa ikhula. Angibuzi ukuthi okay siyasibanisana nginabafethu ngithi hayi sisonke fethu faka abafethu la ingomeni cause sonke siyaphusha cause ingoma yabo ngiyabona nami ngathi nepotential yokuthi lokhu njani.
All right. Now sufike on what can I say? Oh my god, yabaleka lento le umbuzo wethu. Yes. On a question. Esingakayibuzi kahle kahle. Ngoba manje we sabuza ukuthi ayina umusic uqale kanjani. By the way, thank you for the information. So, yasikhombisa ukuthi ayina lento yakho umusic ihambe kanjani until uzobe la ukhona. So, before we continue with ingoma yethu, ingoma sethi yethu ingoma yakho umhlaka 2 with all other things. Asitubuyela kancane emuva when you started umusic ekhaya batheni ukuthi suqala umusic manje babethini
ekhaya
babenjani
ekhaya ngizwe umusic uthe yabo ekhaya into enkinga yabo ama Christian yabo so njoba ngenza umusic kanje igqomo into kanjalo so mekuba naloko ukuthi hayi yabo ngekwazi ukwenza umusic kanje because la ikhathi nasiyasonta yabo. So melu zama ukuthi at least switch to gospel wenza igospel yabo. So nje mekuba naloko ukuthi kube nokuthetha ukukhona kutswana izinto zenu lezi nihambe busuku imali asiyiboni yabo nje asiyiboni ukuthi yaphi lentweni yabo. Kwa ungavele focus esikoleni maybe uzama mhlawumbe something ongayenza maybe cause angibuye ngithanda nokudweba kwesinye isikhathi yabo.
Yeah.
So at least ube ilokhu nje ube artist nje lokuthi nje uyadweba uye ecollege yonza le zinto zama drawings yabo.
Yeah.
So nje mekumalolo lokho mengi manje inkinga nje ukuthi hey
ngithi
thotsi ngiyabuya ku gig anginamali lapha ngiholile yabo ithotsi makika mahala because kwakuthiwa kwamanye ama gig asize for just ukuy promote yabo.
Yeah.
So mengithi ngibuye ekhaya sekuyabuya kathetsa kuthiwa hey manje le gig yenile uzophinda uzodla futhi la ekhaya futhi awunamali ubuya kule gig yakho leni lokho enhamba ebusuku bonke ikhi te nitholayo. So nje mengi bani inkinga kanjalo kuba nenkulumo kanjalo kuthiwa ngizama ukushintsha lo music engikwenzayo.
Yabo. Oh, all right.
As you've mentioned ushilo ukuthi ekhaya bebe nenkinga yokuthi you don't come back with money when you first started.
Yeah.
What other challenges have you faced in your journey so far?
Okunye ngingabhekana nako like kwama event.
Mhm.
Sothi mekunokuhamba nje sothi ngisuka mhlawumbe bangongokusuka la mhlawumbe emlazi sothi ngiyahamba ngiyalethe kwini yabo ne event mhlawumbe khona then mengise ngifika lapha ku event sekuhlehliswa izikhathi kuthiwa ngeke futhi ngesikwazi ukufaka yabo kunosibanibani emela ngene ubalekile yabo so kugcina ke sengitsaye u writer ayikho inkinga yabo because nami ngisancenga yabo.
Yeah.
So mhlawumbe kusini isikhathi ngizohlala ke until kuze kube late event izimhlawumbe ilukhunjani izimhlawumbe sothi siya ngokuphela event mhlawumbe sekuselwa ndaba ba 4 or 5 yabo labo bantu labo esengiba performelayo but ke ngiqhubeke lokho ngiperforma now lo 5 loyo now ube nokungijabulela yabo so yiwona nje ubulokhu ngimethevetha kakhulu ukuthi angiqhubeke nalento engiyenzayo yabo.
All right, tell us about the song Uyagida. Because now we already talk about umhlaka 2 was tshena more about it. So let's focus Uyagida. Ukuthi who you featured kulo ngoma ithini into yayo?
Uyagida ingoma engayenza no Dr. Dope.
Yeah.
Yeah, ngayenza no Dr. Dope. Ngavele ngafika nje studio ngathi first since something yabo. Since vele ngiyakubona nawe ngathi uyiphothekele namhlanje azama ukuhlanganisa something e unique yabo because aka ngathi Dr. Dope akasene umuntu osha kakhulu iqomo leli ledombolo khona isitalo kuthi idombolo yabo.
Okay, by the way on amaqomo lawo ama interview ngibe nawo esibe nayo past weeks.
Yeah,
we learn a new word ukuthi oh my god, I forgot.
Ubexeza.
And then now we learn idombolo. Idombolo. Tell us about idombolo.
Idombolo. Yabona, idombolo ngathini? Angazochaza kodwa ile style lesi sicishe sibe njengoso like gold max yabo. But then sinobukasi kakhulu yabo like ile lukhunja naselokushini ile ligqomla selokushini yabo lokuthi siyajaja.
By the way, idombolo it's a beat.
It's a beat idombolo.
Okay.
Okay, so I want to know when we look at Utira no DJ Tella, is it Tella?
Yeah, DJ Tella.
Bona benza liphi igqom?
I think it's Utella wenza iCPT. Mm-hmm. Which is the status of Cape Town. Oh. Then Utira, ukuthi
wenza, I don't think unasi style.
Unasi style, but then ukuthi wenza like ama changes ahlukahlukene.
Ahlukahlukene, yeah, ungeke uzumconfirm.
Yes, it's so interesting ukuthi igqomi as a genre on its own, now it has so many classifications.
Yeah, that's why bethi bethi igqom culture, because there's a lot of things.
It's not just a broad spectrum, it's like a culture sort of.
Yeah.
So when as a second gear off topic match, as an upcoming and a new artist, is like the genre that you're currently in, the genre that you want to stay in, like the classifications, is that the file or the label or the classification you want to be classified forever, or was a planner or cooler to broader spectrums?
Nah, ngisafuna ukukhula yabo. Cause nje hey eminyakeni angazi nami kodwa nini, but nje ngiyafisa ukuthi mhlambe nami ngibe one of ama artists lawo like aphezulu.
Yeah, like about DJ Tira.
Like about DJ Tira.
Yeah.
Nakhona ngikhuphuke ngigcina mhlambe sekuthola singenza mhlambe, because mina ngiyafisa ukuthi mhlawumbe ngisebenze nama artists like aphesheya. Ngiwafake to i-generalist Africa yabo.
Yeah, especially igqom.
So sithi like igqom yabo, sithi ngizovele ngilanda uChris Brown nje ngenze example ngimfake igqom yabo.
That would be nice.
Njengo Black Coffee, because Black Coffee does house,
yeah,
but his house is international. He doesn't only rooted to working with South African artists. He uses ama artists are international.
Yeah.
A chinchy flavor your house. I love that.
Yeah.
For
yeah.
someone who's like upcoming in the industry, it's very beautiful. I love that so much. So can we expect any music, a single or project?
Anytime soon.
Ay, manje kuyimanje nje ngisebenza kwi-album. Yo, ngiyasaba. Because
okay, we are looking forward to your album later. So by your shoot uzosikhiphela i-hit.
Ay, ngiyasaba because ama sister khona bengisawatholile, ngisakwazi ukuthola ukuthi ngithole uThukuthela. Wazwa ngengoma le ivuka noSkambo. Because he mixed it up.
He's also on the song we started with today.
Yeah, uThukuthela. Yeah. Uzizwa kanjani? Yeah, with Mahuche's work. Yeah.
Yeah. Kanti yeah, kanti ngisathole no bani no Shadow M. Ngicula lengoma le inhliziyo yami ithi hey. Hey.
Oh, yeah, that's an old song. Oh my gosh.
But uthe ufisa ukuthi ngathi singenze into ehlukile, because ungijele nge style esisha ngibengasazi ke, which is ilokhunja ten ilinkompo sound. Sifuna senze like something linkompo sound, imix ene Bacardi style yakhe sicishe fana singe sama Master KG.
Does it have like limpompo music in it?
Yeah.
Oh wow, yes, you're working with big artists. Hey, J.R. Yeah.
He's big, but yeah. What do you mean? He's
so
big.
I was about to ask, why Abiza is upcoming? Pongo,
okay, tell us, who is your idol?
Nah, I'm going to say again, it's Les Mampinja. Yeah. No, nice to see. Wow, it's so extra. Yeah,
but by the way, I was looking your bio and I saw Gucci. You started
a clothing brand.
No, he started by doing hip hop before.
Yeah. Oh, Ushilo, what he started with trap.
Yes, trap. Yes. So now it makes sense when you say no necessity. Yeah, and what if Mokula, you want to do a lot of genres, like about DJ Tira. So. Lelela bro, we are looking forward to that from your mouth to God's ears. Guzo Wenzenga.
Especially in your new album, you should collaborate the trap part of my interest.
Yeah.
I look forward to hearing it, Shane. I look forward to it.
Tell us, Umay Isiphumile. We really want to know.
Usendele.
Yeah, kule. Isiphuma nje wonke ama digital stores.
Yeah.
Yebo. Ngisahlanganisa ama artists namanje amanye. Ama ngisazama ukuxhuma nalawo amanye amakhulu ukuthi sisebenze.
So tell us, if umuntu wants to get a hold of you, whereabouts do you find you?
Ngiyatholakala ku TikTok is underscore Jerry Ghost 031. Masukuba u Facebook is Jerry Ghost RSA. Masukuba inamba yami ke it's 069 26 3 58 27.
Usiphindela?
It's 069 26 3 57 58 27.
That was UJRE Ghosty, a very young upcoming artist from Umlazi, our very own. Yay!
Exactly, because that's where we are located to Umlazi.
Yes!
Before we let you go, obviously, I have to ask you a famous question. I call it a famous question. It's a culture. You have to answer this question. So UJRE Ghosty, he's in a relationship or not? It's in the welcome journal.
Hey, angazi.
If I was spotlight, imagine. Utakaz.
Utakaz. Ay, bo. Utamama no muto se tembi. Log lale, let's. Ay, bo. Angsazi, wa manji.
It doesn't shower.
Ka, kutsi, hey, bo, hey, mbuzo kanjalo. Hey, unzima wena yazi.
Asuyeke, asuyeke, asuyeke. Asuyeke. Any shout out? Any shout out?
Ngiyakuphatha. Ay, bo, ngiyakuphatha. Awukho nzima, guys. Shuthi uyaniphika. Live. National radio station.
Ah, but just in college, how? Any shout outs?
Shout outs to
mom, dad.
Mom, yeah, no man, I say, ko.
Oh, yeah.
Masukuba umndeni wami uncle lami ke kumalume nginomalume ngisaphotha kabi nje
khona malume
I think kuyimanje ungilalele kuyimanje hleze seyimshana nami ngicela ungiupdate lapho ukuthi kwenzakalani.
Oh wow, siyabonga balu.
Oh uncle sorry to uncle pu 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 pu
telephone.
Alright, thank you so much for your time. Good to figure la uzoba kanye nathi for your interview. Uhlonipha kwakho nje siyabonga kakhulu. Ngenxa yesikhathi ke ish. Yeah, itopic yethu interview yethu kumele sithi hafu now. But I hope it's in this time sizoba kanye nawe.
Nah, no next time I.
But futhi sinikhiphe. Sorry. Sikhiphe ngenye nje ihit yakho.
Yeah, no man can keep
up.
Exactly. Umhlaka 2, Dr. Dope, featuring Elevators and Kid.
Ushilo,
it goes.
Ushilo, futhi wathi, it comes from the very famous sound. Yeah. You know it. Let's see. Oh my God, we're going to say it.
Exactly.
This is an MUT Radio podcast.